It's rap music.
Kam na mistari ni mekram na mavas kama Sam with the mic on my palm ni kislam kama Rob Van Dam kwa mic mi na flow so see me at the show vile na flow ni kama maji at the sea show mini edu ama uneza ni tandizi juu kwa mic I'm so appealing thrilling nasikika kwa ma speaker mpaka zile ziko kwa ceiling meaning I'm hitting not seeking attention as the haters are thinking I'm speeding ya sitting ukitwai kufanya rigging ni na lines mingi mingi na siringi na sata mashilingi when I'm big ni drive Lamborghini wengi walithani et me, niko chini hawajui I was down na chukua champunguni sani meinuka na nishanza kupanda nao madanda wanawanda wapi mbegu mina panda sina blanda nimetanda kwenye game bila gwanda marapa na wahanda na wengine nkiwa mada line after line na flow kama liner everyday I'm getting bigger haters again China my fans na wabamba na wajenga kama minor
na wajenga kama minor
Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Marapa wako juu, mi niko space Bila best na bado nyuma hama demo anani chase Hini race, ata uliza dressy anani trace So in that case, mi ndiyo kazi Etaka unawashwa suni wie rathi Chukwa rap mini governor kama ndathi Na leta change utadhani nimetoka duka Everyday ni kurise juma fala ndo na shuka Buda ntazivuka, mitego ntaziruka Utanicheki kwa zuka, juu ndo naenda Going with the mic juu ni kitu minapenda Mistari ni matunda kwa mic mini blender Flavor nitakupa enye wetu napenda Started in my cube now I'm headed to hacienda Rap on people sibagui hata jenda Rhymes in the air I'm the airbender niko juu kama wig alafu small kama twig niki speed vitu big I like to play the rap king cause you can never reek kauna dhani niko juu uko rado umeelewa kauna dhani niko down uko high umelewa na wezi ni ekachini ata kama we ni pilot na kulaza chini kama we ni
Mambo Bado Zao Shadow Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado Zao Shadow Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado Zao Shadow Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Zao Shadow, Zambuzi na kuja zikiweka zao kando Mambo Bado, Shadow, zikiweka zao kando Bado, Shadow, zikiweka zao kando
Yep.